kabiri san 1984 waati muso caman de ye kala ta Ameriki jamanatigisigi kalata la ka tɛmɛ cɛw kan. K'a muso fanba minnu jatera Ameriki kalatalaw cɛma fanba bɛɛ lajɛlen ye kalata demokratiw ka cɛbaw ye ka tɛmɛ republikanw ka cɛbaw kan. Jamanatigi dankan Kamala Harris sen donnen kalataya musobaw cɛma Ameriki jamanatigi Joe Biden kelen kɔfɛ ka a sɔbɔ juye kalo waati cɛbɔya la Ameriki jamanatigisigi kalata natɔ la. Erin Covey ye Ameriki jamana politikiko sɛgɛsɛgɛlikɛla ye.
We have seen a pretty significant shift.
Aye, wale machaman di yemi na faka ba. Kabo jamakulu chaman yora nini tikili ni. Wa, ofa mba yira musu na kao tika fansi. Ulu munu chaman jili ndo ni wati laba na nina. Demokratu ka kalatala uchama. Chaman nabe kalata gatu unyefe. Mintu nyo kama de kake Biden ka wati.
Was Biden.
Nyena kalata hugun kono. Musu duru o musu duru. Ko kele nyo ronde bi, munu bela jili kele ndo ku. Kambo. Ko wala sa, hata mintu sigili ndo musu uka kono chien kama ukase kalako bati. Wa komi ye ulu yira Haminan Kodoy. Samba Fla and Mugani Fla Wati. Ameriki Santa Kiritika So Kur Supreme. O Kiritika Nyamogami Sugandira Awati Nikera Jamanatiki Korodula Trumpuka Fana Watila. Tunye Lanyinike Kuka Musuka Konotinye Hatou Sharia Nyongrika Boa Ameriki Jamanaka Sharia Sumbakon. Trump Yala si Kumarabulu Bela Jelinka and Kuka Sharia Sigi Konotienka. Arisi Yaira Kusharia Tengreni Likanka Sigi Minkanka Kemi Kanablali Wako Minkanka Labla Kata Jamana Fambe. Koyatu Kalatala Fambadi Yaira Kubina Kalata Harisi. Chloe Longmire Wisconsin Kalatala Doye.
She's trying to create a world where
Abake ka tabulu do de sinka min be se ka tu mo be se ku yera ka sharia sigi tugo mina ka kenu yera farfulu ukala nyini musuka hata ukunka.
She's for the people.
Akala sulu jarani ayemi ke kanyeshi mgoba komi ayemi ke kanyeshi mauma sebate munyene nebe jati omgo ufe sebate mgo munyene ka fara sharia unyini ka kanyeshi musuka hata uma
women's rights.
Kakeni kalata dasumusumuni jatimunelu ye kunafuni laba ya ira ko Harris benyeke Trump kan ni kuru konanton foka se kuru tan ani saba nyoroma.
She gained a lot of
aye muso chama de bulubo munu labla lintundu la sala muso mon na famba u shite sambi durubo munu fene shite ya lente tena sambi nanika ulu chama de nisodiara na ka kamboli.
Black women are a lot more likely to vote for Harris now.
Tika kele lo farafi muso chama mbadi la kumunu mena kalata Harris ye. Spanish muso inafon anya ye chuko mena kake ni mjatira kabla anga sebe ni ngafe u chama nkono shi ya kukunka. No bikia ni kalambulu krengre niye. Aye muso chama mani wode nana nini yele mani Trump kanubaga munu bibo Georgie ani Montana
shift is coming from
te spale ale Georgie kalatalai
first her being the candidate
Folo kakena ka musuboya yi a amano kone made bau a folo amala be jamanatikia kam
first of all she's not prepared to be president
for months.
You don't even care. Ko Kamala Harris ni musuboyi demokratika brebre mutonye kasoro ayera tumaya kasukandi fiyo anta do abora yoro kuma danfara min bɛ cɛ ni musoya hakɛw cɛ kalatala denmisɛnsifinw fan fɛ minnu b'i wele ko generation z n'o fanba bɛɛ lajɛlen ye cɛlakaw ye minnu si ma se san 27 ma olu camanba de yera trump ka fan fɛ.
There has been an increase in
Demsen Shifin chama munu ye chalakaw ye kabo generation Z la diye uka kanubagaya ira. Abe uka fata donwa. Kwa ni mbede ina fo masho feng. No be jati kabolo chi inye.
Punch him in the face kind of thing.
Maklena ni ya sebenti ya ko Demsen Shifin chama u. Munu bela jeni be politikiko buna kunka. Kwa ni ube uka jati mine lu lasoro bololo sanfe. Ube mi ye kanine. No be keni haklina do ira liye. Kwa mi teke ni haklina nyuman bayi kata. Muso uka nye mwaya.
So they believe that women can't make this up.
Abu chama de yana ko muso tiseka lani ngelen fushita ni kelebla la États-Unis jamana ni jien fanwero che atu haklila ko muso fanga kabu kaseko waliya gelen nuta no bi keni lani ngelen tali
make the tough call
muso farajema uye joro badike Trump ka jamana tiya fanga tali la samba fla anitani woro nga nina jamana tiki sigi kalata bara ukugum kono das musmuni laba munun kera ya ira ko Harris ni Trump la bela gelen da makeni ndo hata ula muso farajema ni tu ye VOA News ka fasirikela Dura Makwe kala selu ye kabo Washington. VOA Bambara tokola Mariam Traore.